Government ya America tegeza angabwe cha gena masu ni kawefugo uokuwa ngangesi mbeche Ebola yangayamba kama wanga DR Congo ni Uganda jechaba luka okuita ministry nsonga zebu na aida postano kwa tagane chitongole cha Centers for Disease Control Prevention ya America tegeza tekuwa tagane naba kugube sindise mawanga okuli Uganda ni DR Congo kwa saba na mikago kumutendela gwensio naba kulembe demu kawefugo kakasange chimbe chino changangibwa omuli okussa mu nkola obukwakulizo bwateereddwa ku ntambula y'abantu okuva mu mawanga gano olw'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde eky'Ebola kw'osokkakasa nti bannansi baayo abawangalira mawanga gano tebakwatibwa kimbe. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa Ministry of America ensonga zebu nayo etegeezezza nti yakwongera okuteekawo kaweefube enaasoboka okukakasa nga Ebola tasaasaana kusukka mawanga mwali. Bano bakutte ensimbi, abakugu, kw'ossa n'ebirala ebyetaagisa ne babiwaayo olw'okwanganga ekimbe kya Ebola. We bijjidde nga Uganda yakakasa abantu abajja basatu abaakwatiddwa Ebola. Avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi Minisitule y'ebyobulamu Professor Charles Olala ategeezezza nti basatu bano kuliko ddereeva munnayuganda eyatambuza omuntu eyasooka okukwatibwa ekimbe kino era ng'ono ali mu kufuna bujjanjabi. Omulala musawo eyakwatibwa Ebola bwe yali ajjanjaba omukongo eyasooka okukwatibwa ekimbe kino n'ajja nakyo kuno era n'afa nga naye ali mu kwebwa bujjanjabi. Songa owokusatu munnansi wa Congo era mukyala. Ministry y'ebyobulamu etegeezezza nti abantu bonna abatabaganako n'abano abalwadde bamaze okuzuulwa era bali mu kulondoolwa kakasa nga kimbe tekyongera kusaasaana. Gavumenti ekubiriza bannansi okusigala nga bakkakkamu wabula babeere ku bwerinde ate basse mu nkola ebiragiro ebyassiddwawo olw'okutangira ekimbe kino eky'Ebola okusaasaana.